Studio Kalangu yande joni tuni minta sapo joyi habaruji e fulfulte. Kori janyale mo sumana mo janganta habaruji di gofu en kalando filo kondarto hipitere wadunde himbe Boko Haram uru etengo ngalewa ndarejo motifa. Noni tajobe lawol gondu taji lawol hakunde agadeze etawa be patakadong endani karuji kewdi kanyi eloreji wanda njara jamare hewde. Hande yewtere men pindol studio kalangu no ndara filla hono faware jondu kondani moteje ngodde koy tatato ena marade ko no wade koy takasi takasi non wontiri den ne ka habaruji di yorno birmi on ni e fulfulde madalla yorno kalmi on ni hande de endan hono himbe Boko Haram gon endani kippi take wurewe tengo ngalewa wana kiloji jeddi hakkune mudum e kabelewa region mo difam nenene kay du ko watta sukabe ummatore jeenayon kanyum won ko mbara noni faane be doggidi du e rewbe kanyum sukabe ko to chapande nayon wakati ko du waddu kon won ko be dilisi e mudum min noddi maire ton endani mo kabele wa biete do abare laji dawda nani ko halni hono himbe radio docci welay.
Le gouverneur la dernière fois lors de son passage nous a demandé de
gouverneur wakati warnu wi'i min tefa nokkure heregon to perobe be jaata jodo gan do wadantabe dum du waddi ko min cubi gorgal beddolgul min bi'i tawte nokkure de wadanam amma wobbe pamay ko wi'a dum sebe ummi be jehi be jodowi tawi du no hani wi'e labi de na ko mabbe singama ko be jaha kulal ni waddi be doggi nokkure mabbe hindede amma de neddo huli nokkure hega kitilsine jodo rafi famude ko wi'a dum ni waddi be dilli
5 ans avant que l'ordre ne soit donné de quitter le camp
nani wontir faware jondu kon nani do di foto en ko watto himbe o junaaji sappo e jeego himbe kemjo sappo e joyon wonno wonno tete kabelewa nokkuto be jojjinana ga batte himbe ferobe non endan ciagal ko Boko Haram hippiti alkamisa jabbido endan himbe endan be dilli nokkuje mabbe Adam El Hadji Ali kawoni horejo faare joni hawrine kambe ferobe be difalen ko haali e radio docci wele
en je di nuit
ya Alkamisa har yamde sappo e go'o jemma be gari be kippiti nokkure de yabere gom ni futtina ko weti sogeji din gari to am dem min jaadi min daroyi ko wadi rewbe dido gom yabere futtidi der ferobe ben himbe dido mayi gorko gom bandu mun sankitini non dum memi berde wobbe faabe gadi balde didi be bawa nyami hana himbe dillu jehi togonno kulkulal ni wadi be cankiti der ladde gan heboyde to du amma be bi be gartan be ada balli maybe mabbe
mais qu'il viendrait pour prendre leur cadavre
nonni wontiri fawar joni hande de endani tati lewru juillet nyalano itando filadru dugol e kulantere ngadirtede fawar jom manaji ko sotirte der lumoji nyalande ko na nyalano latti dartna filla ned ko kebe denen laddeji me e jaye meden hawrtere sukabe ummator wonen drodo filla ko darto ndenagu jaye e leydi Niger be bi won wad gongal ndedo nyalande moƴƴere mawde nan enda secret nan directeur mawdum biete do Sani Ayuba wakati mo Asmane Sina landimo
les torts causés globalement à l'environnement
gatchaji komanaji din ngoni no gaddana farlade no duudi sanne ndenne mido mila ko hojude nyaloma goto e koccol manaji mude non ko wodi dumdu no wada ko himbe mbaylo farbopol manaji fudu senenim be gadi nyaloma goto e gollitay di manaji dum wallandu faryadu laddede yeso ande le Niger selasi bama manaji boppetedi di e gollirtedi din duudi leledi di wodi leedi dug de arzu kumun jutana de dungal e demal ko manaji no torridum dum wodai gam di manaji de di ufake de goddum awama dum fudata de dabbaji nyami dum du idu gadda na dum sador masane denne kulle kewde no don holla ko nimbe no kaani accude
il faut qu'on arrête faut qu'on change
non ni wanti faar joni ono senen jeewidi kondo ni ono hannen tati lewru jiendu enato na Addis Abeba gallur leedi Ethiopie to wonoto hawriinde ono noge jenberde ne dental leedi men Africa ono denne mabbita ko mabbita hawrinde ko non lambe be enna je pottoy ton enna gam batte be kaldo kulan treje daroje filan non ko tay hawrinde enna moddintinama gollenum fondi tama be kalando filan ko dar suka ummator to ko non balle eley hewugol jamaaje jon duniyaru enna fa handudo filan ko darto hono Libi Mali kanyi Sudan har filan denagu horeje leydi Niger Mohamed Issouf no tawa eley ya fottoy ndedo hawrinde noni non bete hande o wonno to enan der wuro tawa horebe region enamo tawa be gadi yilaru de wuro ngo enabe jeebi daro lum mango ngo tawa nokkuto be daro du kondani kulle ko no wade e do fila ko darto sigilaji hono batu be teddo tawa so kola ko wat sappo jeta lewru desambra ko warto dun endam joni se ketne nanen ko wakkati be gadi yilaru du endam alaji musa adraman kamoni governor region mo tawa ko halni bandi min tawa ton endam nene ne kayni en garton do hala makko kanko du be gonana himbe ujunaji hemre chapantato en jena himbe kemjo e chapantato e tato lati wo man tewta dero we tengol brevet hitande hikande endam der mabbe wonana hono himbe ujunaji chapantato en jego e go himbe hemre chapantato en jena e tato benka fu yo rewbe non endam jango talata won ko tewtol brevet o na fuddete der nokkuje ko watto kemenay e chapantato joy e didi de ne wonna sigila maji wonna yara dum bandimi michel deji yey daro le wuro nyemeno himbe gonno sigilo dum onna non de fulfulna min persiri
himbe no tawa der sirsiriji berve hitane dubi ujunaji did e sap e jeddi adina be tewteru gom be min jambi ko huune fuuno don no yaada no hidira are kajaade den fu kebaama watta be jewtino tewteru e be juudem en tawa der fu no hen be kawri dugan jewtinaade laabi din fu sukabe natobe tewteru berve odu no he warde no jewa inde mu en do dereji takkadi do dambule kala suuji do no kure tewteru tata buru anu jiri 3 der cs yantala Sakina Haruna e Ibrahim Hassan gi inde mu en
Je vi mon nom
Mi yi inde an don jottomi jangonde Allah jabi min kantidi sigila jande on de min jay kulle kede wodi wakati on jutai jango be bi tewteru ndu min gara nda Allah wi min keban fu min keba
inshallah on va réussir
Har ko darata siri tewteru du de redu leedi sa dornan fu no himbe gi ay ministre kawjido jandeji potordi no tawa difa do lawol yewtinaade no sigila o wonno yaade yeso makko du tewteru du fuddoite jango talata nay lewru juillet hanono secrétaire général haliri dum
on a registré ok mor
min ka bay fu murtereji gaddi jangore mu wodi laabi du ko jama bande murtereji din gatti miden jetta janginobe rewbe worbe latibe golli fa kantidi sigila jande o wodi du yettore an yaade hawdibe jandeji ben wallube ko tewteru du no wada e jam
reçu de ces examens là.
Anono dum wowra wadi rede rawani hikkadu jungo fedde leedi hawjina filla jukkol guikal e jenari no tawa der yewtinaaki tewtewrudu nanga illa fuddam mayru fa warhe timmode mayru
tagal ni hono yorno andu yontel yittina mbende jedde yittinde nan hono hipitere gon wadano ma do kar gonno yaha juude agadez yad arlit den ne ka kenya hono majjundu wadi beedu kono tajoobe laabi ni non be kippitake kaaruuji kanyo e looreji yoji hakkunde tawa ya agadez den ne ka dundu kono kaaruuji maw tati won ko tawa e looreji pamari ko te hiyas dun enda kewdi sanne ko be tawi himbe du kondan ni be kippiti ke dun embe teti kulle ko tawa no jogino dun fu ciagal majjundu hono faware jonni be nawni hono awjoowo loore goto no kurnde dun waddu wonana kiloji hembre chapande jeetati hakkunde agadez musa mamman hawri kabar o umar hama no en dun wadi
No der jamde jeddi farjulde futura kar arano ka kampani Aliza no fondi agadez bibbe bobbe jabbi dun do lawolo kettine Muhammadu awjo ka lore hali
tigangari agabargaba nankata
der wuro agargaba don be pasimi lore gombe arti be pasi sey be jami tawabe der mayre ben fu pukko do lawol o watta ba lore gombe hidi yawta de wawa yawti dande yabambe wakkati giinomi dum sey tefun so yarade gada gada den wobbe burtoyi har gada no jogi kaborde mawde den darimi be jeego goto fidi yabere do tato beto pidi lore am dembe bi himbe pukko itta ko jogi fu
ngutam ko da duwa min da gremu to an kamsa
be himbe jabbi be karaka dilidi e gineje mabbe faabe teti cede mabbe kambe selile ruje mabbe be kali torra ko be ji sanne
aka ce dum mu hita yanzu da muka hita
lore den omta himbe biya be burto himbe burti dembe bi be pukko neddo fu wadda ko jogi mu hokki cede fu henne sengu be pi wobbe be naati der lore den be adi ko be kaaja fu wakkati be adi dinno ko be gidi fu be jami himbe jafanobe
suka ci ko ne mishi aikin gafara
kar didaba njabba ka kando no ka company STM kankadu le nokkure warande ka jabba fa wadi awjo kar on bibbe bombe pelidun yabere e hore nani ko Muhammadu Usman Aghali hali
ko moi que je suis venu j'ai trouvé
ko garmi tawmi lore Aliza denno dari Sey mi limi hano himbe jippinino gam bawla na goddum ko nanditta hemu ko darimi saygi umi nayogon gari piɗi lore am jabe nay wonde heɓi kan he jungo ko himɓe jogi fuu ɓe teti ɗum debbo gon wi'i no tawda ko watta millioji ɗiɗi e ujunaji lasoji nay ɓe piyi himɓe
kano commandant brigade gendarmerie mo agades tabintini jaɓɓake kim amma wakkati ɓe garno nder nokkure nde ɓe tawi nimɓe ɓe dildi nder ko sakkiti ɗum région agades andi kippitanɗe kewɗe kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru do facebook studio kalangu
no wala kam sanne miɗo feccide ɗum
no wontiri ene fawar joni yewtere men pindino hande studio kalangu no dara hono fawar joni ko to duuɓi ɗiɗi ni nder wuuro maradi ɓe gatti hono moteje ko woodi koyɗe tati no wiye adeyde safu adeyde tasafu o en nanɗum ɗon no walla sanne sukaɓe wonɓe no golla ɗum no walla de himɓe waɗo muraduji muɗum e mohamed mama sigileke en oɗo yewtere nani yewtere makko
maimuna yattaga no dari ɓadagal lawol no ɓanti jungo mum fadarna popporoji ɗi koyɗe tati koƴoji nimɓe biyeteɗi adeyde safu ɗum ɗo baka makko wala hen fini allah fuu kanƴi woɓɓe koƴata nde no jaa golle to maimuna popporoji ɗin ɓuri hoyde
no hoyi kaden awƴoɓe ɓen no kaliranɗaɓe ni ɓe gaɗante ɗadaki du woronje ni neɗɗo yoɓata ɓe gatta hakkillo ni ɓe gaɗa gollal maɓɓe nde ɓe gatti hakkillo fuu ɓe kisan bonnere
kanƴi jeetenoɗi nder filimuji en du e nimɓe nijeriya iɗi gondi si ole e tendere kamɓe joɗorɗe tati caggal awƴoɗi on ɗi porporoji ɗuuɗi sane leygal luure maradi woɗi du iɗi gaɗa porporoji ujunere e keme jeetati yerno secrétaire général mo fedde awƴoɓe ɗi porporoji biyeteɗo adeyde sahu wiiri deyi gam ɗum waɗi ko ɗi porporoji ɓura yiɗede nder maradi mohammed atiku nani ko haali dow muɗum
ko ɓuri hewde rewɓe nattaɗi iɗi keyɗi du e himɓe ko watta iɓe giɗi natol majji ni woni guleyki wala gam hendu no naata tawi du nder taxi seni kamɓe dirol nokku himɓe tato iɓe gatta nayo ɗum du wela iɗi ballira himɓe sanne iɗi nafami minen du gam neɗɗo amin fuu no heɓa ko humti haaju ɓaade mum nde ƴeewama hannde sukaɓe ummatore huɓere maraɗi acci jonde mere gam ɓe keeɓi no waɗi gollal ngal no wallira min
sanne gaddol ɗi popporoji ɗi koyɗe tati nder maradi woɓɓe beltake woɓɓe du ɓerɗe mum metti ngal loreji gaɗanoɗi yahano warta ko wiite taxi neɗɗo majja ko latino nden mum iɗi gaɗa keme joyi e capanɗe nayyi e ɗiɗi ko hannden ɗi ɓurta capanɗe joyi hano no lawwali umaru wiiri hoorejo sendika awƴoɓe loreji gaɗoji taxi
ɗo maraɗi neɗɗo no wawi wi'ama taxi wala gam ndenno waɗan taxi ji keme joyi e lasuɗi ɗi e ɗiɗi amma hannde ɗi ɓura wuldu gollal taxi gal ɓuytirake sanne gam ɗuɗal himɓe fuu giɗa natude ɗi adeyde ta o ni ɓe ɓuri hiɗude misali ndenno koɗi gara joni taxi nder ñalowma no heɓa ujune nayyi ujune joyi amma hannde nde neɗɗo heɓi ujune tati he ba ujune ɗiɗi noon neɗɗo heɓi welwelo mangol
kedi a gagné 10000 même c'est pas possible
dow ɗum on ko habarumi fulful tili assalamu aleykum mbalete jam waali
sidirguinati seddadanne studio kalangu dakta
kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru do facebook studio kalangu
no wala kam sanne miɗo feccide ɗum